Basango na VOA.
Mbote. Esengo kimia boboto mite manabino ba ebozuli bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington edi isango. Misala miakoluka kolongola president Donald Trump mizaliko salema lelonde ba kilimi beko ba kukikopona mukano ya kosenga na vice president Mike Pence mpe ba imbula matari kosalela makoki mabango pona kosakola ete president Donald Trump akokite na ebonga ata etikali kaka mikolo mwambe po atika esika na president elect to mokonzi ya bimi na mapona mi Joe Biden bosenga yango bouti na bademokrata baye baleki mingi esika na suku mibale ya parlement ya États-Unis soki mokano mwango moleki vice president Pence akozala na mokolo moko pona koyanola ba demokrata mingi mingi lokola pe ba republikain baike bazali kupamela eyuma balandi ba Donald Trump ba salaki na capital omwa misato moleki mpona komeka kopekisa bondi mami bwa bilembo bya elonga ya Joe Biden bato pene na mitano ba kufisima na eyuma eye Nzokande FBI pe baibo kingi ba KBC ete balandi ba Donald Trump ba koki kosala yuma esusu na minduki na mboka mobimba omokolo mwabula pindai ya Joe Biden le 20 janvier na midulu na Washington. Donald Trump alobaki akozala te. Na ikolo Kongo Demokratike nzoto motoba ezwami na ya bato ezwami batun kama mibale ba bikisami pe bat to zoomi na libwa bazali komona na te sima na likama ya baliniere moko mokolo mwa mitano moleki na ebale ya Congo. Nzokande motango yango mopesami na mokambi molandi ya etuka ya Chopo Maurice Abibu Sakapela onje boîte noire ya Kisangani esengi bolukiluki ya makasi penza tolanda bongo sango na bozindo na Dorcas Kanku uto Kisangani.
ONG boîte noire sepili ata mokete pambate sima ya mikolomi nei uto balenier sacré cœur ezinda ki ebale Congo eyebanika kamala mute batuboni ba weito ba monanite maître Jean-François Alaou wa motele melisanga boîte noire
tozana mawa pona bande ko yo bakufi na naufrage e salemi na Kisangani puis le 8 tozape na mawa mingi pekutu na kanda parce que depuis mokolwana ba enquête eko salemate oyo koki ko déterminer bilan exact koki ko déterminer ba responsabilité pona oyo ekomi po eza ya mbala ya liboso te tosengi ba enquête esalema na
bakonzi basili omokolo mwa lelo kobimisa bibembe binei okati mwasi moko ya zemi pe bato kama moko na mitano babiki olikama lina uto engumba Kisangani Dorcas Kanku VOA Afrique.
Nzoto ya bakeli ba kengeli park Virunga Motoba baye ba bomamaki na bato baye banite na Nyamitwitwi komi na Goma na Nord Kivu e ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et Lubi Matanga Makosalema Kasi et Laki et Tumbu na Baye Banso ba Salaki li Kamboliango Tolanda Sango na Bozindo na Erikas Mwisi
ba Sinzili ba Etope ba Garde Pak ba Kweki Omo Tambu ya ba Simba Minduki na Nyamitwi Twitozwami na Territoire ya Ruchuru ou Etuka ya Nordi ya Kivu na Mwenyele Ekole Congo Démocratique pona Olivier Mukisia ya ICCN ba Baye Baba Bomaki, Baye Bani na inote.
Les assaillants, ils sont venus en groupe surarmé, ils ont attaqué.
Basimbe Minduki Bayaki Ebele, Bakunzaki, Patwe Nabiso ya ba Garde Park. Motoba Bakufaki, Mokope Azukaki. To yebite soki to koki koloba nini. Kasi, bipai bie, Basimbe Minduki Bazali Mingi.
Mené dans une région où il y a un activisme accru des groupes armés.
Sangwe susu president Denis Sassou Nguesso a pesa kitoli na president Félix Tshisekedi na kotia yambo masolo basolo la ki mikolo misato na oyo epai wapi president Félix Tshisekedi a hakendaki. Suka na sangwe na biso yango tukutanyisi mangonga mibale po na sangwe susu zala ki.